Sifo sabango no mangimbon andi zenu lavi sifo sabango no mangimbon petse intiziyo sifo sabango no mangimbon nya find intiziyo sifo sabango no mangimbon petse intiziyo sifo sabango no mangimbon nya find intiziyo sifo sabango no mangimbon
Nizokebele check sokala nifuna ukubona udali Nizokebele check sokala nifuna ukubona udali Nizokebele check sokala sengikhumbula udali Iyophela nini nyanga Nizokumbekezele Iyophela nini nyanga Nizokumbekezele Iyophela nini nyanga
Sengifuna yena uqobo lwakho udala ngeke ilungi video kho Kuthi ngehle ngemakhaya ngiyambona udala ngaze ngimelwe inhliziyo Sengifuna yena uqobo lwakho udala ngeke ilungi video kho Kuthi ngehle ngemakhaya ngiyambona udala ngaze ngimelwe inhliziyo Ngibula umzangedwa yobangona mangimbo Ngibula umzangedwa yobangona mangimbo Ngibula umzangedwa yobangona mangimbo Ngibula umzangedwa yobangona mangimbo
Andizeno dali esifo sabangona mangimbo Andizeno lavi Sifo sabangona mangimbon petse intiziyo Sifo sabangona mangimbon nya find intiziyo Sifo sabangona mangimbon petse intiziyo Sifo sabangona mangimbon nya find intiziyo Sifo sabangona mangimbon sola mi usondele gakho Sueni a mi Kenze njani Kenze ibhlungu ngikudinga eduze nami Ngiyakhala nomoya uyaphela Uyose kube nini Ngimile ngilindile Ngisoma
Lo mbekezele